tuna catch flight. Catch flight, tuna catch flight. Sio mpili, leo most high. Most high, leo most high.
Na simama on business, kwanja na respect. Bwana sipiwe vele iswaga ime display. Maisha ni bie na mwishi ya ganja kwa rich. Keji moto tumewashwa tangoja sana isimu. Na get to the baggy wear, paper my briefcase. Rade kiwa safi chafwa meza kasi. Mwana chama kura kila siku ni weekend. Alhamdulila adi para palestik. Happy hour after hour kila dakika ya wicked. Ball kama kawa kama kijana wa Billy Gates. Maisha ni ya London na madada wana bingi. Sendu zikipanda tafta London.
Tuna catch flight, catch flight. Tuna catch flight.
Kikichele kikifika wo zuka inapanda tukifika tupate wapo. Wacha wachipe wakitisha watakula poa. Super mali surfing kama fans na wapenda wo. Bosho imejaa wanasiasa walikufa. Nanza kuget generous mananza kufufuka. Tausijali bill baby kuja vlo unakujo. No way sewe na sele ni kusele top shooter. Tunashikisha tunashikwa mbanga na tushika shash. Ganji do inabonga tuko meet bora kuna cash. Flash tuna cash tuna land tuko transit. Na get float na gundo wanapenda vitu.
Tuna catch flight, catch flight, tuna catch flight. Still feeling, leo most high, most high, leo most high. Please bariki wengine. Tuna catch flight, catch flight, tuna catch flight. Still feeling, leo most high, most high, leo most high. Please bariki wengine.
Na main business ukiona na catch flight. Green bills at imbosho na cash price. Usinse meko you move ni gas slice. I'm the ace, you ninjas is ass wipes. Snobaguzi pia poko ni hustler. Kazi ni kazi juku baki msoto disaster. Tajwaje nimetoke slando chicken goto mi master. Kawom, raso molo Mr. Coco di Rasta. Nkona Chris anarushia mangoko cash. Nambidi upandengine amekemba lots of ass. As for me, napitishia two vote of thanks. I'm a married man, they only get autographs. Dem yako na kukonvince na Charlie Bestie. That's out the window, consider her as your ex be. But anyways, anybody who tries to get me go flight mode, na catch flights for na the next week.
Na catch flight, catch flight. Na catch flight, still feeling. Leo most high, most high. Leo most high, please buddy keep waiting. Na catch flight, catch flight. Na catch flight, still feeling. Leo most high, most high.
Mabibi na mabwana, tumewasili katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta na shirika la ndege la Kenya na wakaribisha Nairobi. Kwa abiria wote wanaozuru, ni matumaini yetu ya kwamba utapendezwa na nchi ya Kenya na kwa Wakenya